singalento ayishelwishayabafa uthinge ashate uzokukeleka uthinge ashate uzokukeleka zindlala umashutula
Uzokukeleka
zindlala umashutula.